umwami ikubere imibavu ihumura neza kuko ari wowe datuhoraho nambabazi nari kugirirwa namba kuko ibyaha byanjye bikabije cyane ariko umugambi wawudasubirwaho wangize umwana n'umuragwa wawe emera wakiri imirimbo ngutuye ikunyure mwami Yesu amaraso n'imibabaro bya Yesu nibyo byantsindiye rwa rubanza rwanjye umwanzi satani yangeretseho kuko navukiye muri uyu mubiri igihe wanyiyeretse mwami Yesu nkamenya ko ari wowe mfura ya data natangiye urugendo rukomeye unjyana mu ijuru iyo nkomoka emera wakiri imirimbo ngutuye ikunyure mwami Yesu baro na marira ribyinshi muri inzira inyura ahafunganye zibuka ko n'abandi bera benshi bayinyuzemo kandi bakandisha nkomeze unyobore Yesu Kristo kandi unyumvishe ijambo ryawe ritegura umugeni uwo wako y'amaraso yawe yera emera wakiri indirimbo ngutuye ikunyure mwami Yesu gaye ni gito cyane intambara igashira tukabona ijuru tuzaguhimbaza ubudasiba Yesu dushima.